Mama kumunzi mwei Ambuya nazi kuru tuvi mwei
Zedwap.com
Ninachuka kumunzi neo Ninachuka pala papeta ukai Pansenga paja Wanani uza kuru saka kwa uruta mwana wei Ona umoyo mangari dwe kuno kurie wai Urusaka waluta Osaziba tusikana wai Kapange umoyo wako wai Leo nina kama na vwasikuru wai Nina nkara kutiala matizi ya ntonto wai Mamantse ya nankara chea wili Nokuvwa wewe mwana wanga nirie vitenje kuno Nokuvwa sikuru na Eva funa njinga na fertilizer Makoro navo atiunga kulipe na ndiyo Ero nina kama ndi unonu nonu nonu Nilie na ndara makono Umoyo ni wali makono nezo wana kwa tibili na moshe
Ladies and gentlemen, this is Bozio AM Empire High Class Music.
Zedwap.com.